kulira, otukula, osikiriza, osinga bonnaze binalinda bye. Webo yogera, onera biza, yona, ondeta nakatuyo. Oli mulungi nyo, 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 unuzire nka sukari. Amaso, oli na malungi nyo, 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 unuzire nko woji. Kano kenku funye mkwano, nze sikuta, oli kasawu. Byonna byennina mukwano ibyo twafuka omumu enempeta gyenkunaanika eno kabeere kabonero toli wange nange ndiwo nkwegomba 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 nze mukwano nkwegomba. Mukwano, bera wange, nzeka, nzeka. Balito balaba, babi, babi, babi. Bagala twaula, bagala tulemisa. Babito baulira, nkwagala nga boli, nawe njagala nga weni. Baby, baby, weboseka, bumwenya, bosmilinga, bionatik. Nkwegomba, nkwegomba, nkwegomba nze, mukwano nkwegomba. Peter, jenkunani keno, kabere kabone toli wange, nangi.
Choose and go on the bed.